jetti yamde silmaji chapantati Bamako to leydi Mali jene yamde silmaji chapantati Paris odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di to leydi Mali Moussa Faki Mahamat horjo gomu fedde dental haled Afrique kanko mo tawono talata rek ngen Bamako lamade Mali imade majum yo jewde wartede kaldal hakkune fedde sedia wodo leydi hirnan Afrique e leydi Mali yalla jukkoje pawade ana itte to leydi Burkina Faso talata rek ngen bibbe leydi ndiya ngadi kawrite mawde wogadugo lamon leydi e galluji godde Burkina hollude weltar mumen e des seminar lamu e hollude du daminare mabbe yalla beedo konu kobe ana mbawa wartede jam e dejere e leydi Burkina Faso e podo ndiral fahan hakkune leydi adnar ndu e leydi Russie e do hulde padi Russie hippo e leydi Ukraine dum sabiya dedo nyalat joni de Emmanuel Macron ana hani haldude e Vladimir Poutine horejo leydi Russie handen yu alalbare nogay e jeegom lewru go bordu e hitan udnaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam arane kabaruji di tafanto leydi Mali horejo go mo fedde dental leydi Afrique ana tawano Bamako talata rek ngen e kanko Moussa Faki Mahamat mo yidde makko woni wallude wallondirde e leydi Mali yala tidalaji di ana itte tiagal de kaldal tabiti hakkunde e tewte tabita hakkunde leydi Mali el fedde esediawo jantore amadou abedina ba
e legarul makungul o yidi e ambassadeur en wombe leydi ndi fadde makko yidude e horebe leydi ndi Moussa Faki Mahamat anasifo fanda garul mudungul
de venir vous écouter de m'informer
mi ari hedade on mi heba ko laabi famde e jewde peje podde rewede ngam addude ballal besgu leydi Mali jogi hakke fadde e fedde dental leydel Afrique bum sedeyo horon jaay sosdum ko fedde fagudi yankere diwal ngal faydagal mudum no buri dental leydel Afrique yewi horon gandi meden gollo e jokkundire hani e lomlomtondire leydi Mali no jaay sosbe gomngu mi rewto no andi kule podde lamade waylo wayloji di pawake dosga
un changement non constitutionnel
fadde mako warde do mali do on dari famde anniyaji fedde CEDEAO ne Moussa Faki Mahamat
j'étais hier à Accra
mi yehi hanki Accra ngam hawruji e horejo leydi Ghana gardibe hande gomu CEDEAO fedde dental leydel Afrique hebi hawruji e dendangal jonle e gomu CEDEAO wadi ko fate al hali Mali e der jewte amen anniyaji mo ina dadda ngam yewtude ha heba peje e dedo cadeede horejo jagorde mi ari ngam hesatinde fadaram ngam fedde dental Afrique waaw oftude Mali yewtude CEDEAO kono ko idi fof ko non besngu malinaabe
et d'abord avec vous avec le peuple Mali
ande tan fedde Union Africaine de ana jokki tiagal jukkoje fedde CEDEAO de Amadou Abidina Ba Bamako RFI
fahane kabaruji leydi Mali e puddore yontere nde lamo leydi ndi tewti hono konu kabe Danemark wonbe ton to Mali njaltano yawiri leydi ndi ne wonno e wi mabbe wala ko horebe Mali e kalana e garol be konu kame hanbe tawtude gubal atakuba le majji non horebe konu o Danemark e tawtude jagodo kala fina do konu France fu kolli ko wadi ko fufa wadi e do labal wadire do no hanere jantore Minati Diallo
Florence Parly jagodo kalfinado konu Francie holliti ana tawda e konu Danemark o wakkati nawdo de heddegol mabbe e Mali sala o nantini waddugol konu ngu e Mali e balle jabbire de wadiri no haniri e sariyaji dibe kawri e gollidimbe mabbe o basi jadi ankobe e sahengel e wi Florence Parly jagodo kalfinado konu Francie saminere lamu wadunde e Burkina Faso beydoto tinude basi mabbe e jadi ankobe de wonno e leley nay de be ballata e o basi tati e majje konun ko be laami du woni Tchad Mali e Burkina Faso kammi don kani jewtude laawi no min jabboro o wattu e majjin o holliti be be gondi e haldude e gollidimbe mabbe tawabe e gubal takuba hertamo ya ko fati e wonugol habotobe Wagner e Mali tawe to bangal Denmark jagoro kalfinado golleji Denmark e leede godde holliti kenyan ana wondi e sedude salagol laami be Mali e wonugol konu be neldi e balde jabbire de ngam habude e jaadi yankobe andintinde talkurundu horebe gouvernement lamu hakkunde o Mali nantini jammatala tarende holliti be teddidiraka yottagol konu Danemark e Mali dun ana yedda sariyaji dibe kawri e gollidal mabbe
to leader Burkina Faso tiagal samnere lamunde talatare kengen yinbe hewbe kawriti holude weltare mum en holude dum balligu mabbe timmudo ha mabbe jogani be konu ko be wombe den fedde MPSR le majum e be damini du ben konu ko be bawana wartude jam e dejere e leddi Burkina jantore Abubakar Boli
hano yimbe jaltube kengal nokku place de la nation gandure wagadugu yo faabe ceyos delle ko lam ngun watti ele juude minter en na wela be san
bodi fay ko yimbe be joni be yido no yimbe no potini yo hollintana ni wallahi veli on jaati ko detti yimbe funa andike kudeta woda kaso ni kudeta nafo leydi fu yimbe funa jididu lele kudeta ko Thomas Sankara wada no Afrique fu wullu kanko kute ta mako wada haddi Burkina fu ayi wurtori lele dum na hollina ke on nafa e leydi makko lele wallahi Allah hande ko min burti dum minen ka weli min wodi minen goni gada nangube o be min
na won don yogo mabbe gondube e jikke lobbo ke fedde MPSR adinde leydi din handen kan way wurtinde Burkina Faso e do saddaji
min tomi weedi fo min bulla weedi fo min bulla Allah hokku soda sibbe sembe jinna Burkina Faso Burkina so mi unne laamu ko liba dum wallahi no weli min sanne sabde lama be njabi lamu be kaami himbe mbarama maybe duudi himbe kendama nyamduuji tiidi tiidan maaji ngadi jemindi donc bonondaaji keewi sanne wi'am be njoppa be baawa be caloke Allah walli en mintere be ummoke balli en njabi lamu yettore no
wodi mi le modo la mintere be no way jonga leendi no wori
wallahi mintere miilo amin ka mintere be no way jogade population o teeliibe fu Allah wallan be njogo jendidi faawoda
ko jodon famude ko wana wagadugu galluje godde leedi Burkina Faso gasi yimbe njalti tonduna kolla weltare mubboyi ko lamgo wati e do juude mintere Abubakar Boli wagadugu RFI
e kabaruji majjum fa han fedde mawnde adnarndo oni ana noddi horejo kiddo leedi ndi yoppite no yawiri fedde G5 Sahel la kaydu bakki sanne de seminar lamu e wi fedde sedde yawo dere wol kollangol holde rock markasan kabure jabi yoppi lamu mo bajjim binad non fawde jungo makko e dere wongol e fedde de ana sarti wadde batu e nyalade garojo de e kabaru Burkina to leedi Ukraine kabaru Ukraine ana heddi fa han sabare podo der hakko Russie e leede god adnarndo e da nyalade garojo joni de Emmanuel Macron horjo leedi France ana ani yottidinde e horjo Russie e horjo Ukraine e marmajum yo wallude fahan yalla Russie ana wasa hippade Ukraine jantore Amina Joffo
Emmanuel Macron wi Russie anu nimsitan si o teuti Ukraine e konu o wi nyandem aljumari ono dan horejo leydi Russie wattita gongudi be hala do Ukraine e ko dume Russie yidi Tiagal horejo leydi Russie Emmanuel Macron yewti dan kadi e horejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky e jiki otan Danemark Espagne France e Peiba no yewa fado be bawi naude konun kobe e lanaji konu e lanaji piroji wala avion der diwal ngal Britania wi yontere faltinde fuddi lildude Ukraine kabirdi
e choftal balliya woni ko timminata na kabaruji di to kanna to leedi Cameroon kawrta ko leedi Afrique de ana jokki talatare kengen na Senegal e Maroc bettiki tawtude e leedi jetti keddotode fodondirde hemdegal dese walla jantore Mariam Mumini
Senegal jali Cap Vert didi be mere ha stade Kwekong ha asirare no gas e joy après le rundu Sadio Mané loy bure arandere bure didi après bo nde Bamba Dieng Senegal dili quart de finale Baodon njamdi jetati jemma ha yawunde stade Amadou Ahidjo jabbi fijirde Maroc be Malawi Maroc jali do didi be gotel bi Malawi nde mango elins diga minti jedi di fuddan fijirde haragari mitan wa arana Youssef Ennesri watiti biman ha minti chapane jedi di bo Ashraf Hakimi lowi bi Maroc dili quart de finale be fottan be Senegal haton Nange fodde pijirle di fuda Patrice Motsepe hore jomob galkaf wadi jondi be jaindi angobe o wolwi do mayar leji gaddi hasare olembe hesi Kenya. O jami no mob galko kan linya lumko lati bosesel mayar leji di. Jawabu man odo rena heutamo lobe jumare. O jami bo no sirware minti gotel hoe ha kala fudan fijirde fu ebo kala fijofu ha bale pol bale wol ha jude mum ngam hollugo suno ngoles di Cameroon wontiri. Non bo andini pijirle quart de finale salotode no ha stade Olembe egginama de horete ha stade Amadou Ahidjo fodde lignol goltima Mariam Mumini yahunde RFI
ajarama Mariam Mumini onon do ajarama e hedegol modon RFI fulfulde njoke hedade e do FF topere RFI e topere FR sa kala hen jiddon hedade e hettade jawtede jetti yamde fawi silma ji chapan e nay gorom gorom to leader Burkina Faso bismillah mon e joktade kede kabar judi silmi de tafan arama diallo wadanen yeftere choftal balli
choftal balli
yeftere choftal balli arama diallo
abdullahi
salminama
e mi salminima abdullahi
e kawrute kan an jokki fa leede de an jokki tawtude jette keddotode e fodondirde de sewangal
non abdullahi wiide tan e nyalande kenga atasabede pidi 8e finale coupe leede afrique to cameroun e jaltudi senegal e marocco kamben kebi laabi be jahan a quart de finale de le senegal kan wialtini cap vert didal gambe kawri ide borum be gadi ben dum do en juhay sabu hudidal mabbe fiddi e haddu yimbe jenayo gal didal Cape Vert ko liwi etal ki wete faande talki buddeji dum do en kuri e bofe fidobe dum haday weltora gol ngal kebal Edouard Mendy cakkoto do badduji didal gal kedoto den ga
on est satisfait
hey be min beltino feewi be min jino yaade e dawal gol ngal gal ete min kebi dum ko min yilebi dum non de tawno min tampani min feewi e dawal gadanal gal min tawibe e fannu mobe pettiranno o ko don min ittibi be debi amen tampindi kono non min pami fannu mabbe o min kepti balluji dibi beddotono di ko dum sabi be dutiti tiagal ngam faddadi amen e minene ko dum sabi min gacciani min pay e mabbe be min dokko balluji di attaquanti amen di ngam bellugo bituje gacciuli he karu badi ni non mi dani webdi e deno gali no amni sabo mayi yogi e gedi te alay sagu tawada hiblini dum
Edouard Mendy cakkoto do badduji di dal Senegal Umar Mamadou so o firti ko ngulidi so tay kanko imo mila sa haare tawama e fidobe mabbe yoga ana mila be kibitan sa a ko rewi e jaytude di dal Cap Vert wodi duke ngaden am Malawi kano modu yalti tiagal ne Maroko jalibe idi e goten Abdoulaye tiagal den don kawre hande Senegal e Maroko kambe andete bele wono ko be e kebata hawlude e pidi kalde finale so kawre kikide de tiloken
bismillah hen woni kawre kikide de
den don en kodiwara e Egypte kawran yamde sappo e jeegom Mali e Guinée Équatoriale yamde sappo e jeenay e Jemma Abdoulaye in pidi wono ko nga din pidi andinta en moy e moy e mabbe jata ka de finale
a jarama rama jallo
kodo men hande
kodo meden handen yo docteur Aboubakara Demba Jabi janginowo e dude e toledi gine ko nakri ko fawi e dawro dum woni politique mo yewtanani Ibrahim Timiba ko fawi e seminaire lamo to leed Burkina Faso wadunde e tiagal hono e wangoji na piande kewde garade fewde konu ko be leedindi e jokkude no majireji e lengal do kewde e leed Burkina Faso kedo den
docteur Aboubakara Demba Jabi misalmini on
misalmini ke on jaram
Lamurok Marc Christian Kabore Sami dum ko e tenen faltido dum ko tiagal fiande e seppoji waddi Burkina Faso hiden way wiugol ko rafidenagu angal denagu angal kisal sammini Lamurok Marc Christian Kabore
en wawi wolude ko fi dum don bay wadon andi fayda ko waddi dum do fo ari e der Burkina onon tigi odon sewndi ko fekki kon ede balde do e balde fecciude den kadi e der Burkina on andi jama on yaltuno e der battane yimbe ko warano Burkina ko immor e jihadi ben on andi ben don be warno yimbe buy be warno hay militaire be buy jama on mununo moya be yalti be inni wo lando ngala gollude tigi tigi telema e bangya ka hisir gol jama on
si en yewi non on rafidenagu ko benta angal kisale derde leede wona Burkina tu woni dum kadi no Mali dum hino Niger wono wa Mali e yika don kadi kunun ko ben immino sammini lamu Ibrahim Aboubakar Keita do kadi be do immike be sammini lamu Rock Marc Christian Kabore ko sammingo lamu be kanankobe be horebe leede ko dum woni fere ko nen fere don hadata layugol kulyan kagal
na dun don tum on andi fayda tigi tigi on e goddum gono tawa ton ko wawlaka ko fi on andi be lambe arbe dem fo e der lawol e hore lawol demokrasi fayda tigidigi en dari en tawi be ala gaynode tigidigi boy
ado Burkina Faso samminere lamu wadi Guine wadi kadi Mali CDAO nde fedde leede Afrika bangi hirnange bami yagginande wala jukkoje hore den leede kono en yi den yagginande hadali samminere lamu wadugol Wagadougou dun ko Burkina Faso holko dum battinta e nde walde CDAO.
On andi hadata bay CDAO joni do be wolu bay lambe CDAO be wolu gonga joni on en yi ko fi hore mabbe tum be woni wolude fi dadin gol tum hore mabbe on andi jama on joni e lambe CDAO hina e hore lawol goto woni on andi CDAO har tigion ko kanyum woni e mojedere mojudulun e der Afrique e der Afrique fo joni non fayda ko woni den yi udeni no yarir tan non CDAO wadal doy ci lambe CDAO wadal doy de mojedere CDAO fayda e innata bonay few few kono fuddi ka battade e dum non
hara dun ko sariyaji yettade di CDAO jogiti din ko din sariyaji hana dartede
hebe duwa dartude sariyaji din kono sariyaji din no moddi goy fayda ko woni tigitigi yon ko be duwa wadde ko yobe pratique din sariyaji si tawi lando laami ke tawi datu makko on lanni ko yo teddin sariyaji din o immo goddo go ara
no wadirno Guine non no wadirno kadno kadi Mali non yimbe duudube Burkina be yalti majike be wadi seppoji hollugol weltare mabbe battane de samminere lamu hande kulol alana ko fati e demokrasi sendari en tawi kalamu samminawo konun ko be jetti lamu jama on yaltay wada welo e hore dum
on andi demokrasi on tigitigi on wadali golle mun den fayda demokrasi tigitigi on e der Afrique on yi jama Burkina on ko be woli kon be enni kambe be hakkitaka CDAO si tawi CDAO jetti pehe ko arata e der de balde ko arata contre Burkina o kambe be hakkitaka dum on andi dum non fayda tigitigi on be worani be deja si tawi on wadi goddum on jetti wano sariyaji contre Burkina Faso menen me hakkitaka on yi jama on no heblani deja
landal sakital docteur Aboubakar Demba Diaby Guine e Mali be jokkondiri battane de jukkande de CDAO faybe har hande kulol no wodani CDAO wata Burkina Faso tawtukat de leede de wadal de wona leede tati jogondirde
kulol no wodi kan bayto hibe andindiri on andi lando lagine on e lando Mali on hibe andindiri lando Mali on e lando Burkina Faso heso on o ardo hibe andindiri on andi joni fayda ko kambe woni darti hibe dari be wawata wonde be wallindirali ay ko kambe on e yiata gellal e gerto no yaata ko gellal gerto e gerto doku e doku kono fayda be wallindirai ko dum lando lagine on yinni kanko o sermata frontiere mali Guine o yiyai joon lando Burkina heso on fadi soorijo on kanko kadi o wolay joon
docteur Aboubakar Demba Diaby
mi jarnitike on
yettama sanne docteur Aboubakar Demba Diaby jangginowo ko yowiti e dawro na mbiyen politique e dudde to leydi Guine Conakry yewtidana Ibrahim Timiba ko fawi e alhalije to leydi Burkina Faso enen jango e jabbade kodo goddo
on tottama Congo
musibe tedube e alarba nyande nogay e jeegogo aburu e yewte fingo folo tirokan 2022 Cameroun ko fati e biyondiro wadungo e altine kabo walwalla e stade olembi biyondiro wonungo sabu dudube mayude nelde memijo mon ko yowiti e tobere den ka kowal temedde didi e nogay e go chapande jeedidi e jeego temedde jeego e chapande nay e nay sappo e didi e chapande jeeta
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde jawtade kabaruji meden alalbare handen nogay e jeegom halewru go bordu e hitan udnaaji didi e nogay didi gonno to leydi Mali to Moussa Faki Mahamat horejo gomo fedde dental leydi Afrique ana tawano Bamako talatar kengen imadema jom yo jewde hono hen kaldal fuddirta hakkunde Mali e fedde CDAO dum leydi hen Afrique yalla jukkoje gadaade de ana ite leydi Burkina Faso wakkati mo pelle e leydi adnar ndu gondi e holude mette mum en fewde e samedere lamo wande tonde e ondon sa goto bibbe leydi Burkina Faso hertanade pelle civil en sukabe ngadi kawrute tlatare kengen wagadugu lamor leydi e galluje kewde godde holude weltar mum en e de samedere lamo e holude du ebe damini ebe jeli ebe jidi kono kabe jonin be tiabo ngartara jam e deere leydi Burkina Faso teddube dengon tobbe mawde on jaarama enen e jango jeddi yamne selmaji chapantati e kabaruji goddi e do RFI fulfulde.